ugu amreysa marka oo shaqadaada ina wadato
Yeah, I'm not going to talk about it.